zonke izinsuku ezingcwele lolu usuku usuku lovuko ukubuthana ndawonye ngokuthokoza kwenhliziyo ngenxa yokuthi uyaphila futhi wathi ngoba ngiyaphila nani niyaphila futhi futhi ngithembele njepho ukuthi besingaphumula kulo kulokhu kusa manje nje ngaphambi kokuba sibe nomlayezo sekuseni asikhothamise amakhanda ethu ukuqhubeka kancanyana ngomkhuleko.
Dear God, we are grateful this morning to be the people that is called by thy name.
We are Kulukulu thandekayo sinokubonga kulokhu kusa ukuba sibe ngabantu ababizwa ngegama lakho. Sijabula kakhulu ukuthi asidingeki ukuba nje sikucabange enhlobo ngovuko olukhulu luzayo ngoba sekube yinto ephathekayo kithi njengoba sikufunda ezwini lakho futhi sibone ukuthi kwethembisile lokhu futhi wakuzwakalisa phakathi kwemiphefumulo yethu ukuthi uJesu uyaphila. Siyacabanga kulokhu kusa ngobuhlungu obuningi benhliziyo okwedlulwe kukho empilweni nezinsizi eziningi esedlule kuzo nezehlakalo ezisidabulile futhi zasiphonsela emimoyeni yomhlaba. Ukuthi sibangcwabe kanjani abathandiwe bethu futhi sizilile ethuneni futhi imiphefumulo yethu yethu ibonakala sengathi icishe ishabalale phakathi kwethu.
Then we can think of today. Oh, what it means that Jesus raised from
Kodwa khona ke singacabanga ngenamhlanje oh ukuthi kusho ukuthini ukuthi uJesu wavuka ekufeni wonakalisa wonke amandla esitha ngenkathi evuka enqoba wasusa zonke izithunzi manje sihambe kukhanyeni kuligugu kokuvuka kwakhe. Singacabanga ngeminyi iminyaka kamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye noma ngaphezulu kulokhu kusa lapho abesifazane ababili abancane besendleleni yabo enyukele ethunini bezibuza ukuthi ubani oyosusa itshe kodwa uNkulunkulu wayesevele lisusile futhi lowo wayebanjiwe wayesevusiwe kwabafileyo futhi wakhuluma nabo futhi wathi hambani nitshela abafundi bami noPetro ukuthi ngizohlangana nabo ngaphesheya eGalile. Sikubonga kanjani ngalesi sehlakalo esikhulu kangaka ukuthi sisengakwazi ukufakazela lolu vuko futhi luba nje yinto ephathekayo kithi njengoba lwalunjalo kubonga lokho kuza ngoba uvukile kwabafileyo. Sithethelele izono zethu namaphutha ethu konke sikwenzile noma esikushilo noma ngisho esikucabangile obokuyiphutha Nkosi sikhulekela ukuthi uzosithethelela ngalezi zinto futhi sibe kuphako kujulile sondela kulokhu kusa izikhathi eziningi umi emathunzini lapho izikhathazo zethu zijule kakhulu. Ngenkathi Maria ejike ethuneni ngalokho kusa futhi wayekhala izinyembezi futhi wezwa iphimbo emva kwakhe lathi ukhalelani izinyembezi na wayengemuva kwakhe nje ebukela nje ukuthi kwakwenzekani.
And when he spoke her name, how her heart
Kuni ngakathi khuluma igama lakhe ukuthi inhliziyo yakhe ifanele ukuthi yaxuma kanjani nje ngokwenama ngoba inkosi yakhe ivukile kufini. Khuluma kithi kulokhu kusa Nkosi siphe izwi lakho nomoya wakho futhi usiqinisekise kabusha kulokhu kusa njengoba sikhuluma ngabaprofethi nalabo abehlukene abalinda lesi sikhathi esikhulu.
We wait for the general resurrection.
Futhi silindele uvuko lwabantu bonke ezinsukwini zokugcina lapho inkosi yethu yobuya khona futhi kuze kube yileyo nkathi inkosi sigcine siphilile sijabulile sigcwele kwenama sithokoze futhi singaphili kuphela ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu kwangathi singaziphilisa. Sibekona baba ngokuba sikucela igameni lakhe lowo wavuka ekufeni futhi wanikeza isiqiniseko sovuko lwethu. Amen.
As I was coming down the road just a few moments ago and I was thinking as the
Njengoba begeza ngehla ngomgwaqo nje imizuzwini embalwa edlule futhi bengicabanga njengoba izinyoni bezicula into yasahlobo enjena pho namhlanje emva lifaneleka kanjani pho iphasika. Emva kobumnyama obukhulu nobusika obubandayo sebedlule nakho konke kweziphepho ezinkulu zeqhwa zakho nokunye nokunye bese ke kuphuma ukukhanya kwelanga. Sithi kufika kwilanga kulethe kuphila ukusha ithembelisha izinkathi zonyaka ezintsha izitshalo ezintsha izimbali ezintsha yonke into iza ekuphileni kanjani ukuthi indoda ngisho naleyo ibingakaze ibe nebhayibheli ukuba lifunde kodwa beyazi ukuthi ukhona uNkulunkulu lapho ingabuka nje imvelo ukuthi ihamba kanjani nokuthi ifike kanjani ikwidla yonyaka wokubethelwa into yasahlobo yonyaka uvuko futhi nje kungukubona uNkulunkulu kuyo yonke into.
And I was thinking as I was hearing
the words of God, I was thinking as I was hearing the words of God, I was thinking as I was hearing the words of God, I was thinking as I was hearing the words of God.
And now you know the little legend of the
rabbit. Of course, Futhi uma uzekabele iRobin encane lapho iziphakamisa ngaphansi nje kwalowo layini omncane bomvu wamaqhubu ngobomnyama yiwo wonke amaqhubu ayo kodwa ihawu elibomvu liyayivikela.
That's what I want. No matter how good.
Yilokho engikufunayo kunendaba yokuthi besingazama kanjani ukuba njalo siselokhu siyizoni kodwa nje lelo hawu elincane libomvu liyikho konke okuyenza yehluke kwezinye izinyoni kubiza konke lokho ukuzenza sehluke ezweni yilelo elincane nje ihawu elibomvu lomusa wakhe.
We come this morning on Easter like each Easter morning.
Siza kuloku kusa kwePasika njengakho konke nje ukusa kwePasika sibuka phambili kuba ubuthane kuloku kuphuma kwelanga kwasekuseni kakhulu futhi kube yinhlanhla yami kuleminyaka eminingi edlule ukuza lapha eChabanekele nokuzopaphathiza abantu nokushumayela kubo uvuko lwenkosi uJesu.
And as I was studying last evening,
I was thinking about the story of the Lord.
And my thoughts fell upon this.
Futhi micabango yami yawela phezu kwalendaba okungukuthi umfowethu sanda kuyifunda kaJobe isahluko seshumi nesishiyagalolunye nelamashumi amabili nentathu kuya emavesini amashumi amabili nesikhombisa. Ngiyazi umhlengi wami ukhona kwasho Jobe futhi ngikhethe lokho kube yindaba.
And as we come, why are we coming? Is for this purpose.
Futhi njengoba siza sizela yini na kungenxa yenhloso kuphela ukuthi besingathola amathemba manje.
We are on this earth here and we are nowhere living in darkness.
Sikulo mhlaba lapha futhi siyazi ukuthi siphila ubumnyameni asidingeki nje ukuba sithi ukucabanga lezi zinto noma sizikhohlise nje njengoba kwakunjalo ngoba siyazi ukuthi siphila emathunzini okufa.
Each time we hear an ambulance scream when we pass the cemetery.
Ngaso sonke isikhathi siza kukhala kweambulensi uma sidlula amathuna uma sibona isibhedlela zonke izinwele zimpunga zikuphawula ezinkumbulweni zethu ukuthi singabantu ababhubhile kubo bobabili abancane nabadala.
And we come on such a morning to gather hopes, some new hopes of
futhi siza ekuseni okunjalo ukuzothola amathemba athiza amasha alokho esikuzele nokuthi yini ntozo futhi ngicabanga ukuthi lezi yisikhathi esimangalisayo sokucabanga ngamathemba uNkulunkulu asiphe wona.
Now we want to draw this first into our mind that there is not one thing
manje sifuna ukudonsa lokhu kuqala kungene engqondweni yethu ukuthi ayikho nento eyodwa engasibhubhisa izenhloso yakhe owasidala isigcwalisekile bekungeke kube khona lutho senzelwe inhloso.
This church was built here for a purpose. This foundation was not dug and the cornerstone.
Nelibandla lakhiwa lapha ngenhloso. Lesi sisekelo asimbiwanga netshe legumbi labekwa nama blocks abekwa esakhiweni nophahla nengaphakathi. Kuzange kubekwe lapha ukuthi sibone ukuthi kungenzeka yini. Wabekwa lapha ngenhloso noma kwenzelwe inhloso.
Your home that you live in was not just accidentally put there or something.
Ikhaya lakho hlala kulo elizange nje libekwe lapho ngenxaphephe noma umunye umuntu wayechitha isikhathi esithize nje. Ikhaya lakho lenzele inhloso, ukufeza inhloso.
If you did drive this morning here in your automobile, that automobile was not
uma ushayelile kulokukusa lapha emotweni yakho, leyo moto ayenziwanga nje ukuba kubonakala ukuthi ingenziwa yini. Izinto zokwakha zizange zimoshe kumuntu, yabekwa lapha ngenhloso nokufeza inhloso.
The clothing that you wear was not just to see if somebody could fashion something. It was for a purpose.
Izimpahla ezigqokayo kwakungesikho nje ukubona ukuthi ngabe umuntu othize angenze ifashini okuthize. Yenzelwe itoso, ukudla okudlayo akulinywanga emhlabeni ukuba nje ukubuke kukhula. Kwenzelwa ukufeza inhloso.
And God did not have to just make a tree just to be a tree. He made a tree for a purpose. And God did not make you and I.
Uthukulukula kathi ngekanga nje ukuba yenze isihlahla ukuthi sibe yisihlahla nje. Wenze isihlahla esenzele intozo. Futhi uNkulunkulu akenzanga wena nami nje ukubona ukuthi angakwenza yini. Wasenzela intozo. Ngakho ke kunenhloso yethu sonke yokuba lapha.
You're not here just to be another human being. You are here because that God made you for some purpose.
Ukho lapha nje ukuthi ube ngesike sidale sokumuntu lapha ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakwenzela into ethize. Ukho lapha nje ukuthi udle ukudla uNkulunkulu akulimile. Ukho lapha nje ukuba uhlale endlini umuntu ayenzile noma ugqoke izimpahla omunye umuntu azenze ifashini. Lapha ngenhloso eqondene ngqo.
No matter how little you are, how big you are,
ngonandaba ukuthi ngane kangakanani, ukuthi mkhulu kangakanani, ukuthi ubaluleke kangakanani, noma ukuthi ubalele kangakanani, ulapha ukuzofeza inhloso.
Just as my finger is here for a purpose, my nail on my finger is for a purpose, my eye.
Njengoba nje umune wami lapha ngenhloso, uzipho lwami emunweni wami lukhonela inhloso, yiso lami, naye yonke ingxenye yemizimba yethu yokufeza inhloso. Futhi belungakabekwa lapha ukuba ubone nje ukuthi luyobungeka kanjani uma selufakwe lapha, kodwa lafakwa lapha ukuba lufeze inhloso yalo. Kunuhlelo lukaNkulunkulu lobu uNkulunkulu kwenza kanjalo.
And if we were put here for a purpose, then there is nothing can destroy us until God's purpose is fulfilled.
Futhi uma besibekwe lapha ngenhloso, kodwa-ke akukho lutho olungasibhubhisa ize inhloso kaNkulunkulu isigcwalisekile. Akukho lutho olungasilimaze ize leyo nhloso uNkulunkulu asibekele yona lapha seyibonakalisiwe.
No matter how much trouble we have,
kunendaba ukuthi sinenkinga engakanani, bungakanani ubuhlungu bekhanda noma izinsizi esedlula kuzo, zonke zalezi izizathu futhi kunesizathu saso.
We will take for instance Noah in the Bible. There was a flood that came on, and all the earth.
Sizothatha kwesibonelo nje uNoa eBhayibhelini. Kwakunozamcolo owafika futhi wonke umhlaba wabhujiswa. Izitshalo nakho konke kwabhujiswa ngaphandle kukaNoa, nenzalo ayeyithathe wayingenisa emkhunjini.
God's purpose can never be defeated. There is nothing can defeat it. So how happy ought we to be today? resting upon that.
Inhloso kaNkulunkulu ngeke neze inqotshwe akukho lutho olungayinqoba ngakho kobe sifanele sibe ngabajabule kanjani pho namhlanje siphumule phezu kwaleso sambulo esihle sezwi likaNkulunkulu ophilayo ukuthi akukho izinto ezikhona kanjalo nezinto ezingdake zifike akukho kukula akukho sizi akukho kufa akukho kuba sengozini akukho lutho olungasehlukanisa nenhloso kaNkulunkulu ophilayo.
God has imagined in his mind, what God has purposed in his heart to bring to pass, there is no demon.
Lokho uNkulunkulu ekucabanga emqondweni wakhe, lokho uNkulunkulu ekuhlosile enhlizweni yakhe ukuba kufezekise. Akukho dibona, akukho mandla, akukho lutho olungakelwe ehlukanise elika uNkulunkulu elingafi. Icebo liphakade, kufanele kube njengoba uNkulunkulu kushilo.
Then we find that in the days that all of the world was going to be destroyed by
kodwa ke siyathola ukuthi ezinsukwini lapho khona konke komhlaba kwakuzobhujiswa ngozamcolo ukuthi uNkulunkulu wenza ukulungiselela ukulungiselela yipi bakela na ukugcina inhloso yakhe.
He did it in the days of Noah and he's doing it today. He has made a preparation.
Wakwenza izinsukwini zikaNoah futhi uyakwenza namhlanje wenze ukulungiselela kulondoloza enhlosweni yakhe.
He will conserve a church. He will conserve a people. He will conserve some.
Uzalondoloza ibandla, uzalondoloza abantu, uzalondoloza izikhonzi zombuso wakho omkhulu. Lokho kufangeke kukwazi ukubhubhisa. Futhi siyaqaphela ukuthi kungokukholwa ukuthi sikhole lokho. Kodwa uvuko luveze isisekelo siqinile lapho kukhola kwethu kuphumule khona.
Nothing can destroy. As the poet once wrote, oh what a
akukho kungakubhubhisa njengoba imbongi yake yabhala wo kunambitha kwangaphambili kunje pho kwenkazimulo yobuNkulunkulu indlalifa yensindiso ethengwe nguNkulunkulu yazalwa ngomoya wakhe yagezwa ekazini lakhe isiqiniseke sinje pho phezu kwaleli twala liqinile uvuko lesithando sethu sibusisiwe inkosi uJesu.
Nothing can destroy it. It has been planted.
Akukho kungasibhubhisa sesihlanyelwe imbeko kaNkulunkulu kuyinhloso kaNkulunkulu kusinika umoya ongcwele obusisiwe kuyinhloso kaNkulunkulu kusikhombisa izibonakaliso nezimanga nezimangaliso.
It's the purpose of God and nothing.
Inhloso kaNkulunkulu futhi akukho kungayibhubhisa wonke amandla ziyokho angahle abheje ngokumelele nayo. Kodwa yizo ngoba sinesethembiso sikaNkulunkulu saphakade. Kungahle kube khona othisha, kungahle kube khona izinkolo eziqamile ezivukayo, kungahle kube nezinhlelo ezinkulu ezivelayo, kungahle kube khona izinto ezibukeka sengathi izobhujiswa, kodwa yisoze ibhujiswe. Kuyinhloso kaNkulunkulu kubona ukuthi izonqoba. Ngakho ke akukho kimi futhi akukho kuwe ukuthi izobhujiswa noma qabo kuNkulunkulu futhi singaphumula siqinisekile kuyo ukuthi uNkulunkulu angeke avumele ifa lethu ukuba libhujiswe ngoba kuyinhloso yakhe ukusinika lona. Manje bese ngicabanga futhi namhlanje phezu kwezimbubhiso ezama ukubhubhisa sinesethembiso singesika Christu qo.
We think of the Hebrew children when God had a purpose for them when they were down in Babylon and the
sicabanga abantwana bamaheferu labo uNkulunkulu enhlaso ngabo ngenkathi besezanza ebhabhiloni futhi isithando somlilo sasishiswe kasikhombisa kunesake sashiswa ukubhubhisa inhlaso kaNkulunkulu.
And all Babylon was on a rage. They were determined.
Kuthi lonke iBabiloni lalidlangile babezimisele uSathane wayezimisele ukuphupisa inhloso kaNkulunkulu ngoba wayazi ukuthi labo bantwana wayeye ezithandweni zomlilo ngakho wenze izithando zomlilo lapho basishisisa sashisa ngokuphindwe kasikhombisa kuqiniseka ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu luzobhujiswa Kodwa uNkulunkulu wayefuna kubonisa bala amandla akhe futhi yonke iBabiloni neziyoko zonke bekungeke kunqobe leyo nhloso ngabo mnumzana akulendaba noma ngabe bebengakwazi ukushisisa leso sithando somlilo ngokuphindwe kasigidi besingeke neze nje sibhubhise inhloso kaNkulunkulu uNkulunkulu wayefuna ukukhombisa ukuthi wayengunkulunkulu wokukhulula futhi wayezaletha ukukhululwa kunoma ubani ayefisa ukukuletha kuye futhi akukho lutho olungaphazamisa uhlelo lwakhe ngakho-ke kathi sebesishisisile isithando zomlilo babazi kancane uShidreki uMeshaki no-Abhednego ukuthi babevela kuleso sithando somlilo ngokuba bathi bona ngokwabo uNkulunkulu wethu angakwazi ukusikhulula kodwa noma kunjalo singeke sikhothame esithombeni uNkulunkulu wayenothize owayeza mkhonza nenhloso yakhe beyingeke yehlule umlilo wawungeke ukwazi ukwehlula inhloso yecebo likaNkulunkulu futhi ho ngithanda kanjani pho ukusho lokhu kulokhu kuza wonke amabhomu i-hydrogen emhlabeni angeke ehlule uvuko lwebandla lakhe konke okuchaza kusuke nazo zonke izibalo nokunye lokunye lokho lelizwe lihlakaniphile likufihlile ngenhloso yalo yokwenza ukuthize ngakho ukubhubhisa ukukholwa kwabantwana bakaNkulunkulu lingeke lize likwenze lolo kholo luzohlala kuze kube phakade
of God to show that he had power over the wild beasts of the fields.
Kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukukhombisa ukuthi wayenamandla phezu kwezilo zasendle zamasimu futhi bafaka amabhubesi emketeni ngesinye isikhathi futhi babewalambisile aze alamba kakhulu ukuthi angadengule umuntu abe yizicucu ngokuxakathisa oje okukodwa kukhulu.
And the devil thought, surely I'll be able to destroy this prophet Daniel.
Futhi devela wacabanga impela ngizokwazi ukukhumbisa lo mprofeti uDaniel. Kodwa uDaniel wayehlosile enhlizweni yakhe ukwenza inhloso kaNkulunkulu. NoNkulunkulu wayekubekile lokho enhlizweni yakhe. Ngaphambi kokuba uDaniel ake abene lezi zifiso, kwakufanele kube khona into ethize ezodala lezo zifiso. Ngaphambi kokuba abene lolo kholo, kwakufanele kube lokuthize okumtshela ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ongakwazi ukukhulula. Futhi lokho kuhambisana kanjani kulokhu kuza nokukholwa ukukholwa okuphilayo kukaNkulunkulu ophilayo ebandleni lakhe kukholwa kuthize enhlizweni yethu okukhulumayo ukuthi kuneze ngaphesheya komfula ngingeke ngikwazi ukubeka umunwe wami kulelozwe kanjalo futhi akukho muntu angakwazi kodwa kukhona kuthize phakathi kwethu kusitshela ukuthi ithuna kusilo impokophelo layo futhi uvela othulini uyobuyela othulini akukhulunyanga ngomphefumulo kunentethize phakathi kwethu umlilo ovuthayo ukukhanya kukhanyisiwe nguNkulunkulu futhi akukho mimoya elula engakuphephethe kucishe akukho ukubanda kukhulu kwesikhathi ebandleni akukho kunganaki phakathi kwabantu akukho kuhlushwa kweze okungakwazi kucishe lengabi uNkulunkulu alokhele Ngokuba kuyitheso kaNkulunkulu ukuthi kukhanya kwakhe okwenziwe ithoshi kwenkululeko yokuvutha kuze kube ngukufika kwenkosi, futhi akukho mandla engakucisha. Bayokwenza kuphela kukhanye kakhudlwana kunokuqala, lapho besaphephetha kufakazelwe eminyakeni ukuthi ukuhlushwa kuqinisa ibandla. Futhi uDaniel engazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kanjani, futhi engazi ukuthi uNkulunkulu uzokwenza yini nomcaba, kodwa azi ukuthi wayengakwazi futhi ukuba kwenze, futhi azi ukuthi okuthize phansi kuye kwamtshela kanjalo. Niyabo, uNkulunkulu wayenenhloso, wayenayo yonke into isebenzela leyo nhloso. Futhi konke namhlanje kunendaba ukuthi siye sibonakaleke singabanganaki kanjani ngezinye izikhathi, nokuthi izinto zihamba ngokuxakile kanjani, nokuthi bandla liba kanjani kulesi simo nalezo simo. Konke kuyinhloso yobuNkulunkulu kaNkulunkulu ukusibumba nokusenza ngendlela yakhe qobo. Ubani waziyo ukwenza ifashini impahla yokwakha okwedlula umdali na?
Because God sent an angel. He had an angel standing present.
Namabhubeza wakwazanga ukudla uprofethi, ngoba uNkulunkulu wathumela ingelosi. Wayenengelosi eyayimi khona ukuvikela lo mprofethi, ngoba uNkulunkulu wayenenhloso, wayefuna ukukhombisa leyo nkosi eyayizitshele isandla sakhe esinamandla ngenhloso yakhe.
I think that's what's going on today. That God is getting a people ready. That he can show his mighty hand to fulfill his mighty purpose.
Ngicabanga ukuthi yilokho okuqhubekayo namhlanje, ukuthi uNkulunkulu ulungise lela bantu ukuze abonise isandla sakhe esinamandla, ukuze agcwalise inhloso yakhe namandla. Oh, ngijabula kakhulu kulokhu kuza, ukuthi uyaphila enhlizweni yami, ukuthi akasuye uNkulunkulu ofile, uNkulunkulu ophilayo futhi phansi la kimi.
Yesterday morning I was sitting in
izalokuzeni bengihlezi sihlalweni somkhulu izinwele ukuba ngigundwe izinwele. Umfosi emncane begunde izinwele zami ezansi esitolo sikamfowethu igeni, futhi bengihlezi nje lapho ngibhekise ikhanda lapho phansi, futhi ho bengikhathele kakhulu. Imihlangano yami ubumude kakhulu, futhi ngizama ukusuka ekuseni uyophumula kancane ngaphambi kokuba izinkonzo ezilandelayo ziqale, futhi bengikhathele kakhulu. Kubonakala nje sengathi inhliziyo yami beyizoyekela ukushaya, futhi ngisahlezi lapho khona manjalo bengizwa wonke umuntu ekhuluma, kodwa kubonakala sengathi bengiphandle emkhathini. Ngicabanga ngabe nginokuhlasela inhliziyo yini, futhi ngiyasuka nje kulesi sihlalo somkhundi zinwele na? Ngacabanga ngiyemangala uma kuyilokho kwenzekayo na? Ngezwa izandla zami zazindikindiki nenhliziyo yami yabonakala sengathi yayiyeka ukushaya. Futhi ngacabanga ho nalo ivangeli lifanele ukushengelwa, futhi akukho mandla angangithathe ize inhloso kaNkulunkulu igcwaliseke. Akukho lutho olungangilimaza, akukho nto ize inhloso kaNkulunkulu igcwaliseke.
And when that is fulfilled, I want to go with his purpose.
Futhi uma leyo seyiqwalisekile, ngifuna ukuhamba nenhloso yakhe. Uma eseqedile nami-ke, futhi uma eseqedile ngami, sengiqedile ngokuphila. Uma eseqedile ngawe, sewuqedile nawe. Manje-ke behluka muni okwenzayo na? uNkulunkulu ubamba konke esandleni sakhe. Noma ngabe sibancane noma sibadala, asazi ukuthi inhloso kaNkulunkulu izogcwaliseka nini, futhi siqediwe. uNkulunkulu uthatha izingane ezincane ngesinye isikhathi ukukhombisa ukuthi angaqondisa umphefumulo wazo omncane yonke into ayenzayo ngenhloso. Wathi ngeke ngisho umzilili ongawa ezulwini ngaphandle kokuba wazi yonke into iya ngenhloso yakhe. Ngalelo hora nje nangesikhathi konke kusohlelwane lakhe lobu uNkulunkulu, akukho lutho olungabhubhisa. Kwakuyisiqiniseko kanjani ku-Abrahama emva kokuba esetshelwe uNkulunkulu, futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wayenenhloso, ukuthi kule nhloso wayezaletha ngu-Abrahama noSara indodana, futhi ngale ndodana u-Isaka kwakuzofika inkosi uJesu.
And in this purpose,
kuti kulentaso wayeletha uSara noAbrahama kuti wayezobenza abantu abakhulu kuti balethe le ndodana kuthatha bona kanye abantu ababi kakhulu ngakho konke ukwenza ngabo. Kuxake kanjani pho ukuthi uNkulunkulu uhamba ngezindlela zingaqondakali? Awu, kwakubukeka ngathi ukube wayefuna ukuletha umntwana ngo emhlabeni kanjalo wayengathola omunye owesifazane owayelungele ukuzala. Kwabonakala sengathi ngabe wathola enye indoda engazalisiyo. Njengo-Abrahama noSara babekade beshade eminingi iminyaka eminingi futhi wayengazali wayengeke kwazi ukukhulisa umntwana. Awu, kwakubonakala sengathi khona-ke wayefanele ngabe wathola omunye wesifazane osemusha owayengazala ongabe waletha lo mntwana. Kodwa uNkulunkulu uyathanda ukukhombisa umusa wakhe. UNkulunkulu uyathanda ukuthatha into ethize ke luthi bese yenza utho ngayo ngoba ungumdali, ingakho nje athatha wena nami. Sasike lutho ukuze akwazi ukwenza abantwana bakho qobo ngathi esasingabokudatshukelwa nabalusizwe futhi silahlekile futhi siyizimpumputhe futhi singathandeki ukusenza sibe ngabantwana bakho abathandekayo. Kuyinhloso kaNkulunkulu kwenza kanjalo. Bese kuthi-ke futhi kwakubonakala sengathi uNkulunkulu ngabe wathatha owesifazane osemusha nensizwa ukuba yenze lokho, owesifazane osemusha nensizwa ababesanda kushada nje. Wengathi manje anikabi nabantwana futhi ngizothatha nina indodana yenu yokuqala izozalwa futhi izoba ngu-Isaka wami. Kodwa uNkulunkulu wakhetha indoda eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala nowesifazane onamashumi ayisithupha nanhlanu ukwenza inhloso yakhe ukukhombisa ukuthi ungaba yikho kokubili omncane noma omdala. UNkulunkulu usengakwazi futhi uzokwazi ukusebenza inhloso yakhe impela. Futhi ngenkathi u-Abrahama wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu wathola isethembiso sikaNkulunkulu wasitshela uSara. Futhi manje uThembele wathi, uyazi ukuthini na? Ngizokubambezela lokho kwesikhashana. Ngiyakholwa, uma ngizobagugisa kakhulu, bazolahlekelwa ukukholwa. Futhi bazokwazi ukuthi kungeke kwenzeke. Uma sebevele beqaqazela emashumini ayisikhombisa nanhlanu, uma nje ngingake ngikugcine lokho okwesikhashana. Futhi wakugcina kude kwaze kwathi u-Abrahama noSara base beqothile ngokuguga izinwele zimpungo namahlombe eqothile kuvela nje kukhombisa ukuthi akukho lutho olunganqoba inhloso yakhe, hhayi ngisho nokufa okunganqoba inhloso yakhe. U-Abrahama wayefana nofile nje nesibeletho sikaSara sasesifile iminyaka engamashumi amane noma amashumi amahlanu kodwa akukho lutho olunganqoba inhloso kaNkulunkulu. Umzimba wakhe wawusugugile wawushwabene, imithambo yobisi yaseyomile, inhliziyo yakhe yayibuthakathaka kakhulu ingeke ikwazi ukudlula ekubeletheni. Kodwa uNkulunkulu usazisile lapho ukuthi inhloso yakhe ingeke yehlulwe. Waguqula uSara futhi wamenza isifazane osebusha futhi wasethatha indoda eneminyaka eyikhulu kudala futhi wayibuyisela ebusheni bayo. Kukateleka ukuthi kubonakala kungenangqondo kanjani, uNkulunkulu wanikeza isethembiso no-Abrahama akangabazange esethembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa wayeqinile. Nikeza uNkulunkulu udumo ngoba wamehlulela ukuthi wayekwazi ukwenza lokho ayekwethembisile. Ngakho-ke besimele sibe yini kulokhu kusa na singabantwana basethembiso sakhe. Thina sifile kuKristu, siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizidlalifa kanye naye nesethembiso. Ngakho-ke kunendaba ukuthi kuze kugula kungakanani ukuthi hlobo luni lokufa esikufayo ukuthi sedlula endlaleni ingakanani, inhloso kaNkulunkulu ngeke yehlulwa. Uyosivuza futhi ngoba ngiyaphila nani niyakuphila, ilelo ithemba lethu.
And look at myself in the glass.
Uma ngazi namhlanje njengoba kunosuku lwami lokuzalwa futhi sengiba ngumkhulu ngizibuka emsibukweni futhi ngibona ukuthi lo mfana omncane owakhaleli tshabanakele ngasesiye lo mfana ohlobo useyindoda egugile amahlombe aqothile itshebe ziphenduka ibampunga unwele luyaphuma kodwa kukho kungehlile inhloso kaNkulunkulu akukho lutho olungakwazi.
Ngakho-ke
ngiphumula ngokuqinisekile phezu kwesethembiso ngoba ngiyaphila niyophila nani ngijoyinana noJobo wasendulo ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngosuku lokugcina uyakuma emhlabeni. Inhloso uNkulunkulu anayo ngifanele ngifeze le nhloso ukuphila kwami konke kufanele kulethwe enhlosweni yakhe nasohlelweni lwakhe. Ngamunye wethu ungaleyo ndlela uNkulunkulu unenhloso lapho. U-Abraham omdala wayengakwazi ukubekezela njengoba ebone yena ongabonwayo ngoba kwakuyinhloso kaNkulunkulu ukuthi uyazi ukuthi uNkulunkulu wamnika isithembiso. Kona kungenandaba ukuthi yonke into ibonakala iphambele kanjani uNkulunkulu wanikeza u-Abrahama leso sithembiso. Ngakho uNkulunkulu wagcwalisa isithembiso sakhe wakwenza ku-Abrahama wakwenza kubo bonke babantwana bakhe futhi uyozigcina isithembiso sakhe. KwakunguMose ngenkathi efundiswe kukho konke ukuhlakanipha kwabaseGibhithe lapho azi ukuthi uNkulunkulu wayenenhloso empilweni yakhe.
It was Jehoshaphat, his mother, who took her darling baby, the prettiest baby in all.
KwakunguJokebedi unina owathatha umntwana wakhe othandekayo, umntwana omuhle kunabo bonke emhlabeni wonke. Ngaleso sikhathi umfomncane nomoya omuhle futhi wamfaka emkhunjini futhi wamshovela eNile lapho izingwenya zazikhuluphele ngabantwana abancane bamaHebheru ngoba babekade bebapha izingwenya.
And she took her baby and shoved it right out in the jaws of death. Knowing this,
futhi wathatha ingane yakhe futhi wayiphonsela ngqo emihlathini yokufa. Azi lokhu ukuthi inhloso kaNkulunkulu ngeke yehlulwe. Nkulunkulu ka-Abrahama nakekela umntanami futhi umlethe enhlosweni omlethele yona.
There was enough water in the Nile to drown him.
Kwakungekho manzi yanele enele ukuba mqinise. Kwakungekho zingwenyeze nele umhlaba wonke ezazingamgwinya. Wayengokhethiwe kaNkulunkulu futhi njengoba wayengokhethiwe kaNkulunkulu ngaleyo nhloso singabakhethiwe bakaNkulunkulu namhlanje abakholelwe kuvukeni kwenkosi uJesu.
And there's no bombs, there's no hell, there's no...
Kuta kuko mapoma, kuko zihoka, kuko lute lungelunga pupisa inhloso kaNkulunkulu. Sifanele siye uvukweni, isethembiso esinaso sikaNkulunkulu, inhloso kaNkulunkulu.
And Moses.
Kuti Moses neminyaka engamashumi amane ubudala ngokugcwele indoda ephakathi nendima yempilo kuthi wayeqeqeshwe esikoleni kodwa uNkulunkulu unendlela ethize esheshayo ngezinye izikhathi yokwenza izinto zakhe zifezeke lezo azethembisile.
How did he tuck Moses back at the backside of the desert and let him hear the screams of the hawks?
Kuthi wamthethe kanjani uMose muva ngemuva lokwadule futhi amenze yeza ukukhala nokuhlaselwa lapho ebhantezele hlane futhi esesemuva lapho eyedwa ekwadule nemimoya ehelezayo ofezela nezifezi futhi eyedwa hlane waze wacishe wabhupha. Ukho lutho lungedlula inhloso kaNkulunkulu. UNkulunkulu wayeveze uMose futhi uMose wayemele enze lokho uNkulunkulu wayemtshele ukuba kwenze ngoba inhloso kaNkulunkulu ingeke yehlule.
It was our character this morning, Job. That when he was in the deepest...
Kwakungumlingisi wethu kulokhu kusa uJobe ukuthi ngenkathi esekujuleni kunakho konke kokukhathazeka kwakhe lapho konke kwezindebo zakhe kwakusukile kuye abantwana bakhe wefile umzimba wakhe wawuvumbuke amathumba. Futhi wayengene kukhathazekeni okukhulu kunekho konke aka abakukho ehleli endudumeni yomlotha nodengeze nwaya amathumba nomkakhe emnyango. Kungani ungamthi uNkulunkulu futhi ufe na? Lapho amalunga ebandla lakhe ayemfulathele izinsuku eziyisikhombisa futhi yambeka icala kanti ayefanele ngabe emduduza kodwa ayembeka icala ngokuba yisoni sangasese bembeka icala lokuba ngumhlubuki.
great hour. It was in that great moment of this time that when
kwakungalelo hola likhulu kwakukuloko mzuzu omkhulu kwakuyisikhathi lapho unkulunkulu wathethe uJobe wamyisa ezinhlabathini ezingcwele lapho ayisa khona lonke ikholwa ukuya ezenhlakalweni kwingemuva lokwadulo njengoba enza uMose ukuya ekamelweni elincane livido lapho akuyisa khona akuyise emkhukhwini wamalahle lapho ngakwemukela khona.
God has a place and a purpose and a time.
Kunkulunkulu nendawo nenhloso lesikhathi futhi ngenkathi efake uJobe kulesimo wabanaye phezu kwezinhlabathi ezingcwele ngoba wayezokwembula ukuthize kuye obekungasoze kusuke.
Oh, for those sacred sands, he has to take every real child there. He gets you on those places where there's no devil can ever come. Every person that's born into the kingdom of God knows that spot, that minute, that hour.
Wangu mudeza lengumbuza ngulungulu. Uye yazi leo ndiawana. Leo mzuzu, lele hora. Lapo ngulungulu mchate kona. Nagunezo zitlabate zingwele. Mkoneni bezitlate zivutayo. Weza hito etize kunelo kono. Uguze wangu mkondo. Wezo unga kwazu kupupisa.
Upon this rock I'll build my church.
Phezu kwalelitwala ngiyelakha ibandla lami namasango ehaitese awayikulahlula phezu kwalelitwala isabulo sikamoya sikajesu ovusiwe kufeni phezu kwalelitwala uJobe kucindezelekeni kwakhe yonke into eyihambile umkakhe wayemjikele futhi wayembeka icala futhi bonke abangani bakhe onikhola wayemjikele ngoba babenesayense yezenkolo kuphela futhi bonke abanye babemjikele.
But God said, come here, Job. I'm
going to
give you something.
You know what he did?
And what did Job see?
He has good job, Pagamis and Gatti Gangan was the Eti, Job, Bugala Paya, Futu Job, Obananina, Tabanga Gucci, Obananina, Obode Pasig, Ogukalanda, Obode Pasig and Ogukan, Futuakala Gakun, Giaz of Tengwamukon.
Oh, what a blessed.
Oh, India was the same guy in Gaga Pau, Bagui. What was the little catcher Gungunguna? What was the facade of Ghana? There's a good idea. What a good lesson is about years in Gwen, the Lapo, Gunguna Pagamisa Kore Katini, Buti. We are born a man than Ako Vogo. We are the appeal.
And we as Job can cry, I know my Redeemer liveth.
Futhi thina njengoJobe sikakhala ngiyazi umhlengo wami ukhona futhi ezinsukwini zokugcina uyakuma phezu komhlaba nakuba izibungu zesikhumba zivumpisa lo mzimba nokho kule nyama ngiyakumbona uNkulunkulu.
That first view of Easter made a prophet scream.
Lokho kubuka kokuqala kwePhasika kwenza umprofethi wakhala kakhulu nemidumo yaduma nemibani yabanika wabona iPhasika kokuqala kwakho.
When did he see it?
Walibona nini na? Hayi ngekathi egqoke izimpahla zakhe ezilungisiwe kahle. Hayi ngekathi enezinwele zakhe ezikanyiwe. Mhlawumbe kahle kakhulu. Hayi lapho ejabulela khona impela ukuphila kuhle kunakho konke. Kodwa ngenkathi yasenkathazweni.
When he was laying in trouble
ngalelo hora futhi icishe lokufa kwakhe ilapho ke abona khona iphasika ilapho abona khona uvuko lokuqala.
Oh, it's been similar to you and I. It's been when we laid it at an altar
so. Oh, kube ngokufanayo kuwena kimi kungenkathi silele elitshara ndawona thize size silungele ukufa futhi wathi yinkosi uNkulunkulu ngenzela ukuthize kungaleso sikhathi lapho uNkulunkulu aphakamisa khona ekhethini sase sibone iphasika.
We see Easter not in a way of theology so much. We'd never seen Easter.
Sibona iphasika, hayi ngendlela yesayensi yezenkolo kangako. Asikaze silibone iphasika njengokugqoka izimpahla ezintsha. Asikaze silibone iphasika njengonogwaja abancane namaqanda nemibala. Sibona iphasika emandleni ovuko lenkosi uJesu Kristu. Lelo kwakuliphasika langempela. Futhi ngenkathi yasekhale kakhulu, uNkulunkulu waphendula emuva ngomlilo.
It was David. When he was rejected in exile.
UNgudavid ngekathi engqatshiwe futhi esezweni lokubhaca. UNgudavid emva kokuba onile futhi wenza lokho kukanga kubi kakhulu. UNgudavid ngekathi wayentidekile nendodana yakhe ithathiwe injabulo enhliziyo yakhe.
It was David the prophet and the king.
UNgudavid umprofeti nenkosi owakhala lapho ebona ukuthi useyaguga. Futhi ufanele abuyele othulile umhlaba. UNgudavid wathi ngaphezu kwalokho inyama yami iyakuphumula ethembeni ngoba ngeke avumele umngcwele wakhe abone ukubola kanjalo futhi angeke ashiye umphefumulo wakhe ezogweni. UNgudavid uDavid enezikhathi zakhe zibi kunazo zonke. UNgudavid uDavid wayedidekile futhi ecindezelekile futhi ezehoreni lokufa ngo cishe ukuthi lapho uNkulunkulu ephakamise khona egethini wathi buka ngaleya David.
David said my flesh will rest in hope.
UDavid wathi inyama yami iyophumula ethembeni ngoba ngeke ashiye umngcwele wakhe abone ukubola kanjalo futhi angeke ashiye umphefumulo wakhe esogweni kanjalo inyama yami iyokuphumula ethembeni.
Oh, it's at that hour, friend. It's at that time.
Oh, kungalelo hora mngani, kungaleso sikhathi, kukulawo abalulekile amahora okubethela zibona khona uvuko. Kukuleso sikhathi ukuthi lapho uNkulunkulu ethanda khona ukuveza obala ubusa wakhe. Kukuleso sikhathi lapho uNkulunkulu ethanda khona ukududuza abantwana bakhe. Ihora elimnyama kuna wonke lelizwe lake lalibone kwakungolwesihlanu oluhle lapho wonke amathemba konke kwakulotshiwe wonke amathemba babenawo ayeyilokho kwakulotshiwe ephepheni. Wonke amathemba babenawo kwakuyilokho esinye sazi sengqondo esasikushilo futhi kwakukhona inkosana yokuphila efaya eCalvary kwakulihora elimnyama kuna wonke umhlaba wake walibona.
Kodwa
iphasika likhiqize ihora likhanya kuna wonke umhlaba wake walibona ngoba zonke izikholelozo nakho konke kungabaza nakho konke kwesaba kwakususiwe ngenkathi uNkulunkulu emvusa. Kungani kwakumnyama na? Yini eyenza kube mnyama na? Asilandele njengoba ngishilo ezikhashaneni ezedlule mayelana nezinyoni, mayelana nezimbali, mayelana nokuthi kungani iminduze emincane yephasika iqhakaza ngephasika na? Kungani izinyoni zincula ngentwasahlobo yonyaka na? Kungani kuqhakaza kwezimbali kuvela na kungenxa ukuthi sekuza ihlobo. Yini kukwenzayo na ngoFebruwari cishe inyanga embi kakhulu esinayo ubusika bekulokhu buza kwaze kwaba ilapho kuthethe ukukhanya kwakho kokugcina maseke bubuyele muva ukunikeza indlela yokuphila. Ukufa kuthathe ukukhanya kwakho kokugcina kufanele kubuyele muva futhi kudedele impilo yenendawo yayo. Yine yenza kube mnyama ngaphambi kokuba kuse na ungubu mnyama ukhulu kunakho konke ngaphambi kokuza. Siyatshelwa ngososayensi ukuthi ngikukhange kucindezela kuza kuhamba kwehla ilanga liyeza emhlabeni jikelele ukukhanya kwalo kucindezela ubumnyama wenza ukugadla kwakho kokugcina akusakwazi ukuqhubeka nokuma. Bumnyama bongeke bukwazi kuma ebukhoneni bokukhanya bungeke bukwenze ukukhanya kunamandla ngokuphindwe kwezigidi ezilishumi kunobumnyama ngakho ukukhanya nobumnyama kungeke buhlale ndawonye futhi lapho ukukhanya kuqala ukuphakama ubumnyama buyahlala futhi buye ngokwesinda ubucindezela ndawonye
just like dropping ink in a
Unjengokuchatheza uyinge epavini wokuwashela ogcwele isisu samabala uvele nje uphele nya abusekho ubumnyama boyingi uma uchatheza kuyisisu samabala uba isisu samabala qobo lwawo
That's the way sin is when it's dropped into the blood
Oh ilendele sona singayo uma sikhathazela kazini lomsinizi Sivela nje siphele nya sesiyambile kumangalize athi siphakathi kolwandle lokukhohlwa
The tub of God's bleach
Ubavu esisamabala sikaNkulunkulu esingeke saphinde satholwa sivele sehlukane nje siphele asisekho yileyo ndlela isono singayo uma sewubone uvuko langempela nentengo eyakhokhelwa lolovuko Bumnyama bucindezele ndawonye ngoba amadizayo nje buzoshabalala futhi khona ke lapho nje kufika ukukhanya bumnyama kusekho buya kubi na kwenzekeni kulobo busuku obumnyama amahora ambalwa edlule obebulenga ngakuleli tabenakele na kungeke nje bube khona manje langa liyakhanya Buya kuphi na? Yiphi ingcenye obuyiphakamisile noma behlele kuphi na? Buvele nje banyamelala Futhi izizathu kube emnyama ngenxa yokuthi bekungekho ukukhanya.
And the reason the man had the hope there'd been no resurrection. But Easter produced resurrection. Now darkness is no more.
Futhi izizathu umuntu engenalo ithemba lalungekho uvuko. Kodwa iPasika laveza uvuko manje ubumnyama busekho sekungukukhanya. Sizohamba kulokhu kukhanya lokhu kukhanya okuhle. Ukuvela lapho amazolo omusa ekhanya khona ukuthi ikhanyise ndawo zonke emini nasebusuku. UJesu ukukhanya kwezwe.
Night presses on. And just put that now
busuku buyaqhubeka buyacindezela futhi yake sibeke lokho ezweni lonke leli ihora elimnyama kunawonke ihora elimnyama kunawonke lelize lake lalibona ngisho nemvelo iyathuthumela ngomzuzu owodwa lo mhlaba wonke bewungaba yimpuqumpuqu
what would happen with the reaction
Yini bengenzeka ngokuphendula ngokuphendula kwehydrogen noma umoya mpilo noma amanye alamabhomu amakhulu ukuphendula kweatom na Sonke sihlahla bonke utshani yonke into lonke ikatsha yonke inhloso wonke umuntu yonke into bekuzovele kube yizicucu futhi kubuyele muva kubene ngabe esithi niyabo ukuthi kuyini na umhlaba wonke uyathuthumela kukhona amabhomu aselungile yonke into ibonakala ilungiswe kahle ngesikhathi futhi uma ubumnyama sebunesikhathi sabo sesilungele kangakanani ukukhanya ukuba kulungise sakho
What's making it so dark now? What's making these things?
Yine yenza kube emnyama kangaka manje na? Yine yenza lezi zinto na? Amabandla wonke engasahlanganyeli. Siyaqhombisana. Oh, ngabe ukhona na? Ngi-Methodist, ngi-Presbyterian, ngi-Pentecostal, ngi-Church of God, ngi-Assemblies. Whoa, aliboni yini bantwana na? Uma kuyilokho bekumele sime kuko. Singaba abantu abadabukisa kakhulu ezweni. Ngijabule kakhulu ngalena ncane indawo engcwele indawo encane ezansi lapha e-Ohio Avenue emkhukhwaneni wamalahle ngobunye busuku lapho uNkulunkulu aphakamisa khona ikhethini Methodist, Baptist, Presbyterian, amaPentecostal wonke abale kandisa ngaleso sikhathi ngoba ngibone iPasika
I seen Jesus as my Savior
Ngibona uJesu njengomsindisi wami ngambona njengovuka nokuphila lokho kholwa yimi yimi noma efile nokho waphila noma ubani ophilayo futhi ekholwa yimi akayikufa nokufa ngibona njengenkosi kuphela nombuzo omkhulu into kuphela ebeyingangisiza umnikezeli kuphela okuphila kuphakade lokho kuphela owayengaphilisa ukugula kwami owayengasusa izifo zami ongangivuza ezinsukwini zokugcina wangivumela njengabuka ngalo kwegetini futhi ngambona uvuko
then I joined with Job know my Redeemer.
Ngaseke ngijoyina na Jobe. Ngiyazi mhlengi wami ukhona. Futhi emva kwalokho kuseko Methodist noma iBaptist noma iPresbyterian noma amaPentecostal. Mhlengi wami uzoqhubeka iphila ngokufanayo nje. Ngathi uthi awu lokho kungalandela nalokho kungaleyo ndlela ngaphandle kokuba wenze lokho ngaphandle kokuba wenze lokho ngazi kanjona ngoba ngibukile ngale kwekhethini esikhathi ngibe senzihlabathini ezingcwele nalolonke ikhola phakathi lapha. Ukotevele ongathinde leso sihlabathi ukukodokotela wasayense yezenkolo ongakuchaza kususe wangiphilise lapho ngigula wangisilise lapho ngangilahlekile uphila kuze kube phakade ngibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila uphila ngaphakathi inhliziyo yami akafile kepha uvukile kwabafileyo.
This great darkness is
obukhulu buyahamba-hamba phezu komhlaba manje. Akulutho kodwa kumemezele ukuthi kukake kucindezele indlela yakho eyehlayo.
When death is hanging so close.
Lapho kufa kulengele duze kakhulu ukuthi kungaba ngehora ngesikhathi esingangehora kusukela manje umhlaba ungahlangabezana nokufa kwawo. Uma ukufa kulengele duze kangako yini okukwenzayo na ukuphila ukuphila kuzayo ubuke iphasika labo bonke abantwana bakaNkulunkulu. Kulengela maphansi kuyakucendezela izingelozi ziyehla umoya ngcwele mkhulu uyangena ubumnyama buthethe kushaya kwabo kokugcina ngoba kukhanya kuzoba lapho maduzane. UKristu uzoza intokozo nethemba leminyaka uvuko lwangempela lo wonke amakholwa ngoba sizohlanganyela naye ovukweni lwakhe njengoba sihlanganyele naye ekuhluphekeni kwakhe lowo ohlupheka nami uyobuza kanye nami. Oh ngakho-ke ngifanele ngithwale ngiye ekhaya ezulwini ngophethe wezimbali yobulula bebe abanye balwela ukuzuza umkomelo futhi bahamba ngomkhumbi ezilwandle ezinegazi na qhabo ngifanele ngilwe uma ngabe kumele ngibuse yandise isibindi sami Nkosi lowo ngumkhuleko wami. Oh angifanele ngihambe njengegwala angifanele ngizulazule insuku zonke lekhanda lami lilengela phansi nje sengathi bekunento ethize esabekayo lapho ngibuka umhlabani nabo bonke bumnyama bawo nakho konke ukuqhubeka kwawo ngifanele ngiphakamise ikhanda lami ngihambe nekhanda lami phakathi kwezinkozi ngazi lokhu ukuthi ngiyamazi emandleni ovuko lwakhe ngoba uyaphila nathi siyaphila futhi ngoba wavuka kwabafileyo ngiyakuvuka nami uyakuvuka nawe lokho kuchazwa yiphasika ekholweni. Ngesinye isikhathi esedlule ngale impi yokuqala yomhlaba yayiqhubeka babe namagesi amakhulu ababewaphonsa njengegesi yemastadi nechlorine futhi yayiyingozi yayibhubhisa yonke into ngoshefu abacembe ayefa izihlahla zazifa notshani babufa yonke into lapho leyo gesi yemastadi yayingakushisa ikuqede uma beyiphonsa. Ufundisa amasosha ngokunyokuza kwephasika wayehla edlulaye emathendeni lapho abalimele nabafayo babelele khona nesenhlangano yesibamba nesibomvu weza ngalapho abafana babekade behamba phambili isikhathi eside kakhulu ngaphandle lapho babekhandleke kakhulu futhi ngakho wayenene sithwake sezimbali esandleni sakhe futhi lapho edlula uhlaka oluncane ngalunye lapho abafana wayelele khona ikhala kwakuliphasika iphasika linjepho kubo izindiza zazidlula ngaphezulu namabhomu eqathazwa wayithatha imbali futhi yanikeza umfana ngamunye athi uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu. Lawo masotsha ayebambisisa leyo mbali futhi akhale kakhulu ngoba ayazi ukuthi leyo mbali yayitshalwa ezweni lakubo. Mfowethu kulokhu kusa sisemhlabeni wegesa noshefu oyingozi sisemhlabeni lapho zonke izinhlobo zezimfundiso nezinto ezithi alukho uvuko futhi akukho ukuphilisa kukaNkulunkulu akukho lokhu noma lokho noma okunye kodwa hhayi nezenhlangano yesibamba nesibomvu kodwa umoya ongcwele uyafika kanye emva kwesikhashana nje futhi usilethe kulezo zihlabathi ezingcwele zomuthi kaNkulunkulu futhi uthele enhliziyweni yethu uphawu oluncane oluvele ezweni lingaphesheya lomfula. wathi mshumeli mngani wathi ngama lapho ngakhala izinyembezi ngaze ngakhala izinyembezi kanjalo ngaze ngathi umunye walabafana oyihamba ngezithuthuthu ubuya emigqeni ngaphambili phandle ukudlula elasale elorraine wayesethi wayeya phandle lapho ukuyokwenza uhlobo oluthile lo lokuhlola ulwazi ngesitha futhi wathi ngathi kuye satsheni ngingagibela nawe na wathi impela futhi usamasoja xuma ugibele wathi ngithathe kwakho wathi lokho kulungile ngathanda nje ukugibela nawe wathi impela xuma ugibele wathi sahamba saze safika kuleyo ndawo ukadulo olushiswe yimithi lapho kungekho ngisho umthonselano wotshani noma kungekho lutho futhi wathi lapho esahlela phansi impahla yakhe ukuthi wayezophinda thumela umlayezo emuva noma ngabe ngokuyini ayefanele kwenze wathi ngahambahamba lapho kancanyana nje ngacabanga o akusile leli iphasika lithize po ngaphandle kulelizwe lapho amabhomu washaye zonke izakhiwo zawela emhlabathini lapho izihlahla ziwiswe khona phansi ngezinhlamvu zomshini gane akukho ngisho nomthonselane wotshalosele wathi ho nkulunkulu lesi yisithombe salelizwe ngezinye zalezi zinsuku lapho isono sesithathe ukushaya kwazo lesi kuyoba yisithombe futhi wathi ingqondo yami namehlo ami kwakhangwa yidwala elithize futhi wathi ngaya khona futhi ngacabanga kozi kungani ufuna ukuba ngime ngakuleli dwala na wathi ngaphakamisa idwala nje futhi ngenkathi ngenza umduzi omncane wephasika wawumisa ikhanda lawo wawuvikelekile kuso sonke iziphepho kuwo wonke amageso shevu akuzange kuze kukhathaze ngoba wawufihle edwaleni ngiyazi mhlengo wami ukhona wo nkulunkulu kungakhatheleki ukuthi yizwe lithini ngifihle edoleni leminyaka nkosi lapho iziphepho sezedlule ake ngiphakamise ikhanda lami futhi ngiphinde ngiphile futhi ngoba uyaphila siyaphila nathi lingathini ikholwa elimi ezihlabathini elizifakazisile lezi zinto na ngiyazi mhlengo wami ukhona ibandla mhlaba yili iya enkonzweni kulokhu kuza iningi labo ukuya khombisa ibhantshe elisha abanye babo ukukhombisa isiqoko esisha bangeke baphinde bababone futhi kuze kube yiphasikile elandelayo futhi ukuphuma nje ukuyobukisa ngokweze nokuyize abaningi babo baye enkonzweni kucasha njengemuva kwezono zabo nokuba wezinhlangano ezinkulu ezithize futhi uthi ngingusibanibani ngingowo ukuthi nokuthi yilokho kuphela abakwaziyo yilokho kuphela abakukholiwe
but oh to we this morning by the grace of God we've stood on
but oh yithi kulokuguse ngomusa kaNkulunkulu simendawaneni lapho Mose amakhona simendawaneni lapho uJobe amakhona simendawaneni lapho David amakhona futhi simemeza kakhulu kala lonke iphimbo lethu ngiyazi mhlengi wami ukhona futhi ezinsukwini zokugcina uyokuma kulo mhlaba noma ngabe izibungu zesikhumba zibhubhisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiyozibonela mina uqobo amehlo ami ayombona futhi hayo munye asizanga nalutho kulelizwe kuyize nje nokuziqhenya kuliqiniso ukuthi aziphumi nalutho inkosi iphile nenkosi ithathile alibusise igaba lenkosi into yike ayeyazi umhlengi wami ukhona hhayi ukuthi uyophila uyaphila lokho kuqhubeka kuze kube phakade uyaphila futhi ngoba uJesu wathi ngoba ngiyaphila nani niyaphila asikhothamise amakhanda ethu mzuzwana nje manje ngomkhuleko wokuvala
oh today my poor decrepit friend
Wo namhlanje wabo sesimweni sibi bandla umngani uma ungakaze wafika kulendawana wo wena uthi ngifikile lapha eThabanekele izikhathi eziningi futhi Branham lokho kuhle kakhulu ngiyakuthakasela lokho wo ngiyile kwamanye mabandla ngibezwile abashumayeli abakade bekhuluma lokho kuhle ngilifundile iBhayibheli lami lokho kusekahle Kodwa ngabe uke wafika kuleyo ndawana lapho aphakamise khona igetini leyo ndawo engcwele lapho isehlakalo zashaya inhliziyo yakho ukuthi uyazi ukuthi iphasika lalingesiyo nje inganekwane ukuthi uyazi ukuthi iphasika lalingesuyo Santa Claus into ethize encane eyinganekwane ozazela yona wena ngokwakho ukuthi uyaphila futhi ngoba iphila uyaphila nawe Bonga kazi wazizwela lokho lesi yisikhathi sihle kakhulu emhlabeni ukuthi uvumele uNkulunkulu aphakamise ekhethini kulokhukusa uJesu uyaphila ukhululekile emhlabeni kulokhukusa ungumsindisi wakho namhlanje angahle abe ngumahluleli wakho kusasa kodwa ukwazi uhlangabezane nalezo zehlakalo na uma ungakaze ungaziphakamisa nje isandla sakho futhi uthi uNkulunkulu ngihawukele manje ngizokholwa umuntu emuva lapha ya nesandla sakhe uNkulunkulu akubusise mnumzane lapha ya umunye umuntu futhi phakamisani izandla zenu bonke phakathi lapha manje abangakaze babe nalezo zihlakalo ungaziphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu kulukukuza ngendlela yakho yobuNkulunkulu ngikuceli noma ngikutshele ukuthi ufanele unginike kanjani Nkosi kodwa ngeyakho indlela yobuNkulunkulu Nkosi ungeke wangithatha yini ungiyise kuleyo ndawana lapho okuthize kuzokwenzeka enhlizweni yami na ngike ngabani nokuphakama nokuba phansi kwami ukuba phakathi nokuba ngaphandle kwami futhi angikwazi nje ukuhlala ngizinze ngandlela thize kodwa leli akube iphasika langempela kimi ngiyise kuleyo ndawana Nkosi kwingemuva lokwadule lapho bumba inhliziyo yami nje manje futhi unginike lezo zihlabathi ezingcwele ukuba ngime kuzo lapho kungekho dimoni noma yini enye noma umunye ongake asho utho kimi ngiyazi ukuthi kungokwangempela ake ngibuke phambili ngale kwekhethini lesikhathi ngenzele kusasa yingakho ngiza lapho kulokhukusa Nkosi ukuthola lokho ngimzwile umshumayeleza ama kukuchaza ngifuna wena ukuba kwembule kimi ungaziphakamisa isandla sakho na uNkulunkulu akubusise ninekazi uNkulunkulu akubusise nawe muva lapho insizwa futhi uNkulunkulu abe nawe ngakwese kunxele sami lapha ngale ngase sikhaleni sezihlalo ngakwese kunxele sami ngabe ukhona yini ongathi uNkulunkulu ngihawukele khona manje na uNkulunkulu akubusise ngalapha kwesinye isikhala sezihlalo yebo phakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu ngihawukele uNkulunkulu akubusise ninekazi elisencane
I'm home sick and tired and I want to see Jesus
Ngikumbuleka ayefuna ukikhathele futhi ngifuna ukubona uJesu ngifuna ukuzwa izinsimbe ezimnandi zesikhumulo semikhumbuzo incinceza bekuyokhanyisa indlela yami futhi bekuyoqeda konke kwesaba Nkosi mangibuke ngale kwekhethini lesikhathi ake ngibuke nje kancane ngibone uJesu ovukweni lakhe Ngaba khona yini umunye ngaphambi kokuvala ngomkhuleko manje na yibaqothe nje phakamisa isandla sakho angikaze ngiwubone umbhaphathizo kamoya ongcwele futhi Branham lokho engikhuluma ngakho ileyo ndlela kuphela eningaba ngayo izindlalifa zesethembiso kungombhaphathizo kamoya ongcwele niyakwazi lokho ngokuzalwa kwakho leso isihlabathi sakho singcwele uNkulunkulu akubusise ninekazi uNkulunkulu akubusise emuva labo ndodana uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise ninekazi uNkulunkulu akubusise ngemuva kulungile uNkulunkulu akubusise mnumzane uNkulunkulu akubusise mfo omncane ngosmangibuk ngale kwekhethini lesikhathi Mangebuke ngale kwekhethelo sis nokwesaba mangezwe izinsimbe zimnandi zesikhumulo semikhumbuzo incinceza bekuyokhanyisa indlela yami futhi bekuyoqeda konke kwesaba Nkosi mangibuke ngale kwekhethini lesikhathi Uma umi kuleyo ndawana ukuthi awazi ngisho nokuthi ukuphi kube nezandla ezilishumi noma ezilishumi nenhlanu ziphakeme ngizwa sengathi kusekhona ezinye futhi Lokho kusa kwephasika kungani ungaphakamisi izandla zakho futhi uthi Nkosi nangu mina futhi uma lelo chibi livuleka ngehora leshumi nanginqo ngizoba lapho kulawo manzi ngonami ngiyezansi kuyobhaphathizwa ukuze ngivuse ebusheni bokuphila ukuba ngihambe nawe Nkosi ngifuna ukubuka ngale kapheshe kwekhethini lesikhathi ngifuna ukuba nesehlakalo khona manje kulokho kusa kwephasika kuze ngithi noma ngasiphi isikhathi ngempilo yebo ngangihlezi endlini yethabenekele ngokunye kusa okuhle kwephasika uNkulunkulu waphakamisa ikhethini ngabuka ngale Ngabona ukuthi ibandla lami belingasho lutho kangako. Ngabona ukuthi kwakungekho lutho emhlabeni okokusasho lukhulu kimi. Lapho ngathengisa ngakho konke enganginakho. Ngathenga iparelo lento engenkulu. Ngamukela uJesu njengomsindisi wami. Manje sengiphakamisa isandla sami Nkosi uNkulunkulu, ngihawukele uNkulunkulu, ngifuna ukubuka ngale kwekhethile isikhathi. Angaba khona yini omunye ngaphambi kokuvala nje khona manje na?
Dear God, this is a solemn moment.
Ngokulothandekayo lesi sikhathi esimqoka kakhulu sithokozela izibusiso silithokozele izwi sithokoze okungaphezulu kwalokho esingakuchaza ubukhona bukaMoya Ongcwele osinike lesi siqiniseko esikhulu ukuthi sesedlule futhi sedlule ekufeni sangele ukuphileni. Futhi kukhona labo abakhona manje Nkosi abaningi babo baphakamisa izandla zabo lesi yisikhathi esimqoka kakhulu. Mhlawumbe kungenzeka ukuthi baqeqeshwe ezikoleni ezithize zenkolo. Bangahle kuba bokele amakhandlela. Bangahle kuba baphindaphinde imikhuleko phezu kobuhlalu. Bangahle kuba bajoyine ihlelo lithize. Baciliswe ngendlela ethize. Bathelwe ngamanzi ikhanda labo noma bafafazwa. Bangahle kuba baphindaphinde isivumokolo zabapostoli futhi bedlule emgudwini wesimo senkolo. Kodwa abakaze bafike kuleyo mhlabathi engcwele. Abakaze bafike kuleyo ndawana njengoba uJobe enza, njengoMose, njengoAbrahama, njengabo bonke abantwana bakho abenzile. Abakaze bafike kuleyo ndawana njengalabo bavundi abayethuneni kalokho kuza. Futhi bathola ukuthi wayihambile. Sibekhona Nkosi khona manje nje labo baphakamisa izandla zabo ukuthi uMoya Ongcwele omkhulu uzofika ezinhliziyweni zabo futhi wenzele umsebenzi omkhulu esiwucelayo manje. Sizwe Nkosi bangabakho bayizithelo zomlayezo. Ngikholekela ukuthi uzobabusisa ngokumangalisayo. Baphe umpaphathizo kaMoya Ongcwele namhlanje. Futhi yasazi mhlawumbe singahle singaphindi sibone elinye iphasika. Kungabazeki ukuthi kunabanye lapha abangeke hayi iphasika njengaleli iphasika njengesikhumbuzo. Kodwa Nkosi sengathi bangabone lelo phasikela ngempela lelo Nkosi ukuthi lapho umzimba wabo uyoba sesimweni senzizwe noma intombi futhi baphuma ethuneni ukuba baphile nguna phakathi. Babusise Nkosi bangabakho nguwe obadwensile ngoba kulotshiwe ukuthi angeke umuntu ongeza kimi ngaphandle kokuba ubaba wami amdonze kuqala. Manje sebengabakho uma obadwensile uma usondele ngokwenele kubo ukuthi udonse izandla zabo ziphakamele emoyeni usondele ngokwanele ukwenza wonke omunye umsebenzi. Bangabakho baba nikeza ukuthi lokhu kuzoba isikhathi sokuthula kubo. Ngiyakubonga ngabo bonke laba asebesenzile sinqumo sabo esikhathini esedlule futhi babe nesehlakalo sokuphila kusha bama phezu kwezihlabathi ezingcwele. Silapha ukuzojabula kanye nabo kulokhu kusa emathembeni okubuya kwenkosi Jesu. Lapho khona nathi futhi sizohlanganyela naye ekuvukeni kwakhe njengoba sihlanganyele ekuhluphekweni kwakhe. Sibe khona Nkosi sengathi umoya wakhe ungasihola futhi siqondise sisaqhubeka nokuhamba. Siphe inkonzo enkulu manje ligamenxa ihora lesishiyakalolunye Nkosi futhi ngokusheshisa philisa abagulayo nabahluphekile. Sengathi labo abangakaze baciliswe namanje bangeza ethuneni kulokhu kuza bashole phansi futhi baphinde bavuke futhi ethuneni lamanzi lapha Nkosi athunywe yinkosi yethu. Emva kovuko lwakhe wabonakala futhi wathi hambani niye ezweni lonke lishumayele ivangeli yilowo nalowo okholwayo futhi abhaphathizwe uyosilizwa. Siphe khona Nkosi futhi kuzoba njalo. Siphe ubusuku obukhulu kulobu busuku. Yenza baba siphe usuku olukhulu sengathi singabujabulela kade ubukhona bukaNkulunkulu ngokuba sikucela egameni likaJesu. Amen. Into ethize njengalelo culo lidala lenza nje ukuthize kimi. Lapho ubumnyama sebuphelile kwenzekani na ubukhanya. Ake sicule manje edumeni lukaNkulunkulu wonke umuntu kanye kanye manje. Osizo hambe kukhanyeni wokukhanya okuhle obuvela lapho bazolo mose khanya khona. kusikhanyisa ndawo zonke emina sebusuku uJesu ngokukhanya kwezwe.
When he come forth on Easter morning, he broke all the
dark. Efika lapho ngokusa kuphasika wajabula bonke ubumnyama babaluleka nje manje umi njengokukhanya ngingukuvuka nokukhanya ukuvuka nokuphila ukuvuka nokuqhubeka emva kwalokhu konke kukho konke kukuye.
Don't you love him?
Nimchandi na bangake babuthandayo na phakamisani izandla zenu ziphakame kakhulu kuhle lokho xawulana nomunye oseduze nawe sisacula futhi sizo kwesokudla esekuncelo emuva phambili ukukhanya okuhle. Izinkonzo zizolandela manje sekugabenxa ihola lesishiya kalolunye kuzoba ke sekuba nenkonzo yokushumayela umkhuleko wabagulayo. Inkonzo yempaphathizo izoqala ngehora leshumi nanye nqo. Nonke nina ufuna ukubhaphathizwa ngokuciliswa ichebi ligcwele ngizoza nezimpahla zami sizobuya emva kwesikhashanyana nje. Bese ke kusidlwa ngenye inkonzo kusidlwa ezayo umuqo wokuphulukiswa umlayezo nomuqo wokuphulukiswa futhi sizobona awu kulobo busuku ubusuku besidlo kuleli tabernakele futhi sizobona sinohlelo olumatasa kakhulu ngakho sizodingeka sisheshise manje yanini ezindaweni zenu ezihlinzekelwe nidle ukudla kwasekuseni bese niyabuya nijabula. Sisasukuma manje futhi sicula uyaphila uyaphila uKristu uJesu uyaphila namhlanje kulungile mfowethu Neville ungeza ngalapha uyaphila uyaphila uKristu Jesu uyaphila namhlanje uhamba namfowethu khuluma namendleleni encane yokuphila uyaphila uyaphila ukunikeza insindiso ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila na uphila phakathi kwenhliziyo ya manje wakumuntu omkhulu. Haleluya. Uyaphila uyaphila uKristu Jesu uyaphila namhlanje uhamba namu futhi khuluma nam endleleni encane yokuphila uyaphila uyaphila ukunikeza insindiso ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila na uphila phakathi kwenhliziyo yami. Asilicule futhi uma sifika lapho ukuthi uyaphila uyaphila asiphakamisele izandla zethu kuye kanjalo uyaphila uyaphila ngibuze ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila na uphila phakathi kwenhliziyo yami wonke umuntu manje uyaphila uyaphila uKristu Jesu uyaphila namhlanje uhamba namo khuluma nam endleleni encane yokuphila. Ungibuza ukuthi ngazi kanjani ukuthi uyaphila na kulungile manje uphila phakathi kwenhliziyo yami.
Amen. Isn't he wonderful? This sacred
ngabangelisina lowo mzuzwana ongcwele onesizotha manje lapho sikhululwe khona ukuya emakhaya ethu siyathola ukudla sekuseni sibuye sijabula. Ngizocela sisakhothamise amakhanda ethu uma umfowethu Faust othandekayo lapha ovele eCanada uma ezosikhipha ngezwi lomkhuleko. Mfowethu Faust, uma uthanda